Makushaya isikhathi ngicabanga utshwala nesitoko ngikulande. Ithi ngivele ngikeze ngilanda amajita sivele sihambe. Amasifika siyamosha makufika thina bavese babande. Ayaqala inkathazo ozongisukela kumele ngimbambe. Makushaya isikhathi ngicabanga utshwala nesitoko ngikulande. Ithi ngivele ngikeze ngilanda amajita sivele sihambe. Amasifika siyamosha makufika thina bavese babande. Ayaqala inkathazo ozongisukela kumile ngibani. Kusencane ufuna malini, letha amabhiya amaningi. Yazi le ndaba sithini, ingane encane siqeda ngolwimi. Kusencane ufuna malini, letha amabhiya amaningi. Yazi le ndaba sithini, ingane encane siqeda ngolwimi. Kusencane ufuna malini, letha amabhiya amaningi. Yazi le ndaba sithini, ingane encane siqeda ngolwimi. Kusencane ufuna malini, letha amabhiya amaningi. Yazi le ndaba sithini, ingane encane siqeda ngolwimi. Hayi ndini qala maphela amadlaza amabili. Bodlela maselitrekela bese ngibona abafazi abamini. Hayi ngini qala maphela amadlaza amabili. Bodlela maselitrekela bese ngibona abafazi abamini. Wasukasukela imiqondo engasile, sukasukela imiqondo engasile. Mangiphunyukelwa ngimkhipha sekusile, ukusola ngisola sengidlile. Sukasukela imiqondo engasile, sukasukela imiqondo engasile. Mangiphunyukelwa ngimkhipha sekusile, ukusola ngisola sengidlile. The penny fishes in the sea, mina ngawaqeda wonke. Mina ngawaqeda wonke, mina ngawaqeda wonke. Hayi, the penny fishes in the sea, mina ngawaqeda wonke. Mina ngawaqeda wonke, mina ngawaqeda wonke. Hayi, one by one by one, ngingawaqeda. One by one by one, ngingawaqeda. One by one by one, ngingawaqeda. One by one by one, ngingawaqeda.
Sangenguze bese ngajamba noma ngathola amanamba.